kwano jinsi yebandia kubyambala wanti bufuna bakwagala nyo bikwa obaduka olaba masuti bayaye basekeri yokulya balina kala nyingiko tebalwa kucyuka sebo sigambye okole ttima gweteekayo omutu olabe enkumi bbiri ziti za satone gwatabala emitwalo
Singa wa mulekayeri mchalo semwandi chankaranye ababa kanuda maso begunza balinga bayamba kwe tobe sigaba kugunyo mugubi wante kuota subiru yoyabo mchamu zenjogera bwentyo na yego tabafe kubali college sibu abaka Yeah.